de Allah o kima tu me ganyo wawi wadukuma Mo Allah uji funda tatungo de koya Eee baba dampulo Baba dampulo mi yahi mi salmi nan tetu don derete tube alhaji baba dampulo mi salmi ni ma alhaji baba dampulo ajarama dampulo ndoti jo baba ndoti enmi baba satu sanima maudo tetu do momen jama are helele hasadu lela maudo ferane dam babal hasadu lela dampulo Sanima, ya Allah renuma, ya umona hii epuchi dunia milenima
De Allah hukuma, tumeganyo wari waduguma
Samu,
mo Allah uji, furudata tungdun telkoya
Kulum,
ee baba dampullo
Niskudum beldum, dunia nanima To ananiko baba moftindere dunia Sembi adum tari hiko bodum tali talede Kodo koto mara puchi ujine jego sean Umari puchi ujine jego egodum Ampulo marina getoke ujine re Nde odum mari ujine je etoke bali Choli ekora tode ujine je handawara Ndendum dodum lim tatake ndel jaudi makode Ndofu uhaudidum faune handawara Nde fere sean Nampulo baba Riskumada yeso yeso ha yeso Allah
De Allah hukuma tumeganyo wari waduguma
Samu
Mo Allah uji furudata tungdun telkoya
Kulum
Eee baba dampulo
Der risku dampulo seta ha mimi ama Odomari piro jedude ha Afrik jusit Maruko piro waldu wanyona sako piro je Wotifatu de ha Johannes buru Afrik disit Chie maude taude padum chie baba dampulo Omari suhudundu nifu sapanta chie jwe Ala andike rol chie omari ha Johannes buru Chie mako ha Amerika abana maje enjoy Chie mako ha Faransa abana maje enjoy Ala hoki dampulo jowdi di dunia ha alahi rajani doye de aljanna
de Allah hukuma tumi ganyo wari waduguma
samu
mo Allah uji furudata tungdun telkoya
kulum
eee baba dampullo
ereso abunga ibaraka ha kamerun banestel kamerun futampullo mari diro uro nestel begawe nestel fuje dampullo De GPS television hanko mari Moko wakubaru jipe demde lesti menfu Societe kokurush wado wa farin To alari bufarin kokurush dum hanko jay Societe tolti ampulo on mari Men hanko on mari duti sahales di jam Kampani shai handa wara hanko on mari Wana choli malia Ampulo wagini Alo baba dampulo Satu tantanima Mo Allah uji furdatako Harra abada
De Allah hukuma Tumeganyo wari waduguma
Samu
Mo Allah uji furdata tungdun telkoya
Kulum
Eee baba dampulo
Ngana hanko on avi Sotelko boha kamerun Wapita wahanda wara dampulo onyipinga Uwobe makofuna sara enhanda wara Bawoku ferne mankamurunu famu halam Wala mokuri baba Amadu Maroko huobe Tata walu kachi emako halesu di Cameroon Bana sare ndawara Bechi edu alado Chi emako kaundere Chi endere ya hundedo Nifotai milim takoreta kuje dampulo Komi wawivi ukoma Ala fudu paldema Nene bestu riskoma Sudu azirima Ala bestu riskoma Ala haji baba Amadu Hajo be mawonan do fis dum mankata do fis dum ludata pa mari wai wai be andu ayoti goddo yoti goddo to akodo mere wala mo wayete Baba amara way way be what a be fere do captain ambe lor ne bawo what a be fere haba ambe one inde den be yejiti mo alla ardini ardinama den be yejiti mo alla lamini laminama den be yejiti mo alla burni burnama alla panti madam pullo moy foti lor ne Nasusu du siutu tatafalu konne en ite go ha dunia jamira o hokima jaudindi dunia Allah hokima andal be andego jamira o hedima ikonde les dindi jamira o hokima to aditi didol moye forte japuko oda ko ganyo waudi be mazedon le naudi napulo mo Cameroon Mwai madam pulo ohari naudi Kampaude deumano fambirifu owoda Sekola pa sera sera Uwi ako onomi Paude owoda Balal owoda Seko hati ramone Merende baseka Alafodu balde ganyo mada Hadamo paude Dampulo Cameroon Me ganyo wawi wadugoma Mo ala uji Furdata tumbe telkoya Eee baba dampulo
De ala hokuma Tume ganyo wawi wadugoma
Sam
Mo ala uji Furdata tumbe telkoya
Kulum
Eee baba dampulo
De ala hokima Tume ganyo wawi wadugoma Mo ala uji Furdata tumbe telkoya